Hi guys!
Hi, hi!
How are you? Nearly singing English, how are you? Like the people or you? Anyway, this was how are you, you
yeah,
people.
Tribe, Cindy. Yeah, tribes. Yeah, I saw it.
Okay,
I felt it. So I was waiting for the tribe to say how they are doing. No,
okay,
I saw it. Maybe you can see things at times.
Mm-hmm. You have a seer, yeah.
Jamani, nimekuwa na Samuel tena. Haya, ngoja tuendelee jamani. How are you?
I'm good, how are you?
I am good. Utuzima is utuzimari.
Which is a good thing.
Okay.
So we imagine it's your age after the mambo yako yapo tu baba kama our baby Elian at home. Imagine.
How jamani, unakumbusha memories zako.
So guys, we're hoping that you're doing great. This is Sikio Podcast. Karibu tena. We are by you, our tribe, our farm. We are mbeni maraka kwanza. Karibu sana. We love new listeners.
Oh, yeah,
we love new people.
We do.
Yeah. This is Sikio Podcast. It's all about giving you an ear to be heard. Mm-hmm. Na wewe kuweza kuwasikia na watu wengine kuweza kusikilizwa pia.
Yeah, karibuni sana guys, kama alivyo wakaribisha Gigi, and kwa wale our all-time tribe, we thank you for being with us.
Yeah,
thank you for showing up, for pulling up.
Mm-hmm.
God bless you so much.
Yeah, Mungu wabariki sana, it really means a lot.
It does.
Kuna watu ambao you guys, you are the real, you know, it's the real watch. I want to be the real tribe, the real tribe.
Mm-hmm.
Mungu wabariki sana.
Amen.
Yeah, na wale ambao bado mnaendelea kusogea kwenye real.
Mm-hmm.
Kwenye real. Real.
Karibuni.
Tunawapenda sana, tunaendelea kuwatia moyo katika Bwana. It's all worth it.
Oh yes.
It's all worth it.
Yes, yes.
Yeah. Asante sana kwa kuendelea kusubscribe, kufollow, kulike, comment, na kuendelea kutupa ideas na views. Reviews ya nini mnataka kusikia zaidi, au ulijifunza nini, au wapi kuelewa. It really means a lot. Lakini pia inatusaidia sisi kuona kwamba na kuelewa kama kitu kinachokufaa kifanye a bit of impact ama la. Kwa hiyo Mungu abariki sana.
Amen.
By the way, my name is Gift. You can just call me Gigi.
I am Belinda. You can call me Belinda Babelifred.
Yep. So karibu sana. As tunavyoelekea kuintroduce topic ya leo, nikaa naendelea kujitafakarisha, niseme kama like, okay, so we are in this season. Kwanza kuna kivideo nilikutana nacho hapa katikati Instagram. And nikapita kwenye hiyo page, I was impressed. Nika nimependa huyo niseme kama ni mdada wa makambo hivi, mdada mama. Niko na simu nyakasema sasa, yani mwenyewe video zake anavyokuwa na yani anavyokuwa alivyotengeneza maudhui yake au her content inakuwa ni okay kwa Kiswahili, yani lugha ya kitanzu. Sasa kama anakuchamba hivi, lakini ndio ujumbe ndio unafika. Wewe huongelei kitu unachokifanya, unataka tujueje? Unataka nani ajue? Yani hata huongelei unafanya nini? Sema tujue unafanya nini. And I was like, ikakuingia. Ikaniingia. Maana kuna some areas nipo kama sipo, lakini How am I expecting for people to know that I'm there?
Yeah, kwa mfano labda mimi, how do I expect people to know that I am a great MC if I don't talk about it, if I don't show my life?
No, I don't know my
friend. So I'm here telling everybody, kwamba guys, you got your female MC over here.
Kwa hivyo, kwa soka jiyang, mami kwa show part. So that was very nice. Na kila kitu, mana mwenye anauza cakes, she's a baker. Sijafuatilia sana, sijui kama sijui iko based wapi. Yeah, so I was like, okay, mana sasa through that nimeingia kwenye her page na kuona what she does na kila kitu. I was like, okay, being vocal is really needed and very necessary, especially katika kipindi hiki ambacho especially kwa ninaongelea kwenye upande wa biashara, kama it's not only kwenye watu kwamba uko na physical area, physical shop, like watu wanatembea, watu wanafanya kimda mwingine, watu hata hawatembei kabla hawajajua wanaenda kutembea wapi.
Yeah.
So there is hayo yote. Sasa kwenye kufikiria hapo nika like okay, ko naendelea kuona ni nguvu iliyopo kwenye social media, nguvu iliyopo kwenye kujitangaza na kila kitu. Na ndio maana unakuta sasa hivi some big brands, I don't know. Okay, big brands au brands ambazo zinataka ile au zimejipanga kwenye swala zima la kujitangaza, wanatumia influencers. Ama watu ambao wanaamini wana ushawishi wa kutosha kwa ajili ya kuweza ku bring awareness juu ya wao wanafanya nini kama kampuni au kama watu ambao wana produce au wanatoa huduma fulani. Na nikawa naelewa kujiuliza okay, kwa nini wakaamua kutumia influencers ama watu ambao wana ushawishi? Si wangeweza tu kuweka picha you know, picha tu au video tu vya vitu wanavyofanya, kama anauza sabuni atengeneza sabuni zake zinaenda hapa zinaenda pale bila kuwa na labda na face behind that. Na nikawa hence topic ya leo. So today we are tunaongelea kuhusiana na sales na la influence.
Yeah.
Yeah, power of influence na mengine yote hapo katikati. So bebe, kama unaweza kutusaidia kidogo, niseme Dr. Google.
According to Google, what is influence? Okay, according to Google, dictionary ya Google anasema hivi influence, kuna moja anasema hivi the capacity to have an effect on the character, development or behavior of someone or something or the effect itself. And then kuna another meaning anasema hivi influence is the power to have an important effect on someone or something. If someone influences someone else, they are changing a person or a thing in an indirect but important way. Sometimes a person who influences another doesn't intend to have any effect, but sometimes they are using influence to benefit themselves.
Okay.
Yeah.
Kwa hiyo devilie.
Mimi I'll say my key points ambazo nimezipata hapa, because tunasikia sana sasa mambo influencers, sikini nini hivyo. Mimi binafsi kikubwa ambacho nakiona kwanza, yani kwamba ni power to have an effect. Ama to, yeah, and like to make an impact on someone's life. Ambapo whether maana hapa anasema hivi, kuna hiyo moja amesema hivi, sometimes a person who influences another doesn't intend to have any effect, lakini power is power, so it's there. And then other times mtu anajua kwamba like I have influencing power, so I'm going to use it kwa benefits zangu. Yeah, kwa hiyo mimi kwanza naona kwamba like first of all kuelewa influence ni kwamba ni power. Sasa power tukileta kwa Kiswahili maneno yanaweza yakatukwamisha kidogo, lakini yani ni power ya ku make if kufanya, yani kuweka effect kwenye kitu ama kwenye mtu. Na nakumbuka kuna kitu alikuwa anasema John Maxwell, ni kwamba anasema kwamba like yani the ability ya mtu kuweza kufanya jambo mpaka mtu mwingine akashawishika kuchukua hatua, hiyo ni influence.
Okay.
Kwa hiyo kwa mfano kama hapa labda let's say wewe Gigi, huyo mtu ulimuona, umeona video yake, akakufanya hadi ume take action ya kutaka kusema unafanya nini. Ina maana tayari amesha kuinfluence, ina maana yeye ametumia influence yake kuweka impact on your life. Au labda hata kwenye maisha tu ya kawaida, au hapa mfano labda sikio podcast, I remember the first episode we talked about fear. Kuna mtu ambaye ilimfanya aka take action ambayo ilibadilisha maisha yake. Kwa hiyo that podcast ama that episode ilikuwa na influence, and I would say the whole platform. Kwa hiyo I hope nimedadavua kidogo.
Mimi pia nichukielewa sasa kwa kwa urahisi zaidi kwamba ni mwisho wa siku influence ni nguvu ya ushawishi ambayo mwisho wa siku ikitumika inaleta matokeo. Ambapo sasa inaweza kuwa unajua au hujui, umekusudia hujakusudia, lakini haibadilishi, yani mwisho siku matokeo yako pale kwa sababu tayari nguvu ipo. Sasa nikaa naendelea, ni kuna episode moja nadhani nadhani tushie kugusia something about kwamba kila mtu ni influencer, yani everybody is an influencer, is an influencer, everybody has the power of influencing. Ni ile tu kwamba wengi nitumie wengi au baadhi wa hatujui kama we have that power of influence. Yani nikatoa mfano kwamba kuna this point nifanye kwa level and then ukae imefika ile point ya kuwa unajaza nadhani ni course na view or something kabla hata mitihani, nadhani kuna hicho process hapo. afu ni kuku, I had this friend. Tulikuwa tumekaa kama kwenye kigroup chat hata tusijue nne sio tano hata achukua wengi kiivyo. Ni pale huyu anataka kujeza huyu ana mmoja akasema anataka anafikiria kujeza sheria. Mimi huko nyuma nilikuwa napenda yani nilikuwa I was so vocal about it. And then hapo katikati life happened, stories za kama wanasheria ni wengi huko barabarani, hakuna kazi na nini, ni yale mambo una soma specifically you know kwamba you get a job. Unaenda kukaa kwenye kiti cha kuzunguka
unapiga AC.
Ehe.
Share six figures.
Yani that was the image. That was the image. Ask me now where my image is. God knows.
Kwa kweli.
Yeah, so like mimi niende nikasome afu ndo tuko wengi huko kutokuwa wengi. Kwa hiyo that mentality at that time. Na mimi wewe aliniambia au uko nilikosikia kokote they had enough influence on me. Kwa sababu ika change my whole perspective, my decision na kila kitu at that particular time. So, kwenye kuongeongea, that person ever seen me, nikaambia wewe. I don't remember kama nilikuwa nataka kumshawishi. I think I was just
ulikuwa tu una express.
Nilikuwa na express what I know.
But kama you didn't intend.
No, I intend kabisa. I don't remember intending. Kwa hiyo nikaa nimeongea nikasema kweli nikaambia lakini sivyo tunasema hivi na hivi. Haya. Maisha yakaenda tukafanya mitihani tukaachana hapo. Kila mtu akaenda anakokujua. Mimi tena nikakutana na another person ambaye kati na ana influence tena kwa mwaka like the path influence you've been saying tukiwa huko mdogo unasema kama unataka kuwa mwanasheria what happened what changed nikasikubui kama nile express sana my fears au vitu ambavyo au taarifa nilizokuwa nazo I don't remember correctly ni muda mrefu lakini to that person akaongea maneno machache and I was back on track
like I never left
me living away my dream kwa ajili ya watu wanasema
like you came back as though you never left
nika like kama kuna nafasi moja imebaki huko kitabu ni yangu ni ya kwangu
karudi na imani
nikarudi na imani very confident and nikaanza tena kujiona mimi nikiwa kwenye majoho basi
na kile kiwigi cha gray kile
basi so yeah nika matokeo yametoka mimi sasa kwenye ile real kwanza kwa apply for vyuo nilinadhani nijitaga kote sheria kama kuna semi nijiza cause nyingine itakuwa ya itakuwa kuna kingine nijiza lakini hata siku
ile ushahidi
ya ushahidi
sana mwisho wa siku kumbuki nijiza ni
imagine basi nikaenda chuo he jinsi nikutana na that guy mwete niisha saa weni mi niliongea tu kama story yani ile tumepiga story hapo kama kuchangamisha gengi hei mwakutana na yeye amechukua zake anasoma kozi ya walimu Speed gift. I don't remember. I can't remember. Speed like either of the two. Oh, what's so many?
This is it. I was very innocent, but I was fine. Hey. Mungu wangu.
Yeah, like, afu waka mwenye ni adisu yake imebadilika. And kama like, you told me this. I felt so bad. Kumuki, na mnagani nilijelita. I don't remember. Like, I felt so bad. And I was like, hey. Okay. Mimi nilijua najangamisha tu genge and then it really changed someone's life, someone's perspective, decision, like it. So at that time, probably just kuwaza kama ni au hiyo ni influence or chochote kile, lakini with time, right now, na wewe now, nika like, okay, so I have this much power. Na sikuwa najua, na sikuwa ni my intent, I was not intentional about it. Yeah, kama ni kuna vitu ambavyo, mwisho siku tunalipa gharama ya mambo ambayo
decisions tunazozifanya
na mambo yote kama kuna gharama natakiwa kulipa kulingana na ushawishi ambao nimekuwa nikifanya kwa kujua ama kwa kutokujua nipo tayari kulipa hizo gharama yani putting into consideration kwamba kutokuwa intentional is not an excuse
yeah
nipo kwenye nafasi ya kulipa hizo gharama just because niliropoka, just because I just said what I said and then kuna mtu akanyanyuka na lile neno akatembea nalo maisha yake kabadilika either to the good or to the worst I don't know lakini kwamba something changed
yeah kulikuwa na things didn't remain the same
hayakubadilika hayakubaki kuwa sawa hence nimejikuta until now nimeweka conclusion kwamba kila mtu ni influencer.
Yeah.
Kila mtu ni influential.
Yeah.
Na of course naamini kwamba hata naamini kwamba the whole image around influencing and being influential and all that iko mostly centered kwenye something positive. lakini negativity ipo na ipo
sana.
Yeah. Na iko sana, na I believe kwamba tena na kwenye this social media area we can attest on that.
Yeah.
Kwa sababu ya kwamba kuna watu ambao wana nafasi kwenye jamii na kuna vitu wanavyofanya ni like, wadogo zetu sio hapo kwenye again ambao probably they don't really know the reality of life out here and wapo tu huko. Wana scroll kwenye social media, wanaangalia vitu wanafanya nini, wanahisi kwamba this is how life is. Na probably hao watu wapo tu na wenyewe wanajifurahisha not knowing how much power they have. Lakini pia inawezekana they know how much power they have na wako like, okay, this is the image that we are intending to put out there. Yeah. Kwamba either wanajua hawajua maintain hawaja intend, haibadilishi the fact kwamba kuna maisha ya watu wengi sana huko nyuma ambao yanakuwa affected, and natamani sana ku cement kwenye negativity. Kwamba ile like wana watu wengi ambao maisha yanakuwa impacted negatively. Either mtu amekusudia au hajakusudia. Kuna mtu anahisi kwamba okay, ukweli ndio huu, akija kugundua kwamba huo sio ukweli na amekuwa akiamini for so long.
Yeah.
Ndio haya mambo ya depression, ndio mambo watu wanajiua, wanajinyonga. Kuna so many silly reasons na kuwa like, kitu cha kujinyongea. Lakini I don't believe kama ni kitu ambacho ni mtu tu anaamka asubuhi na anajikuta tu amejitundika. Ni kitu ambacho kimekuwa kidevelop for some time. Kuna kitu ambacho alikiamini, alikibeba akijua, okay, this is the way of life, and then anakuja kugundua like, hey, it was all a scam. How am I going back? How am I supposed to fix this? And I know kwamba it's something that can't be fixed. Hence, anajikuta amefanya hayo aliyoyafanya. Kwa natamani tunapoendelea ku dive into this topic of today, tujaribu ku check on namna ambavyo tumekuwa au tunakusudia vipi kutumia nguvu zetu za ushawishi, all the powerful things that we have in us.
Yeah, yani hapo kuna vitu ambavyo umekuwa ukivigusia hapa na nimekuja kwa mfano kama ile labda tuna yani kama unavyosema sasa hivi tuko kwa mfano let's say we in this social media era ama this digital era ambapo people can access information easily. People can yani tunasema ni everybody ni content creator, everybody ni content consumer kwenye era ambayo tuliopo, kwamba mtu yote anaweza akatengeneza content muda wote ule. Ndio maana sasa hivi mtu yote ule anaweza akawa na YouTube channel, akawa na Instagram, TikTok, chochote kile, kitu ambacho kinakuja na faida zake na hasara zake. Lakini pia hapo hapo nikawa na kumbuka kwamba ile kama watu kwanza power ama nguvu ya ushawishi ambayo tulionayo, lakini pia nguvu ya ushawishi iliyopo pia kwenye mazingira. Kwamba mwisho wa siku kuna ile kwamba mimi nina nguvu ya ushawishi, alafu ninatengeneza di mazingira yangu na yenyewe yanakuwa na nguvu ya ushawishi. Kiasi cha kwamba ni mazingira yanatengenezwa na kushawishi kwamba hakuna uwezekano wa kuwa labda na maisha aina fulani. Tayari ushawishi unatokea, na ushawishi kutokea kama ambavyo hapa tumeona kwamba influence ni ile power ya kwamba mtu ana yani kunakuwa na effect on something. Na ile kuongezea ambapo mwanzoni kabisa kaongelea kwamba wana njia nyingine kwamba mtu inampeleka hadi mtu ku take action, yani kwamba what you do inamsababisha mtu ku take action. Kwa hiyo mtu unavyoishi na unachofanya inamsababisha mtu mwingine ku take action na kubadilisha maisha yake. Lakini kama uvongelea kwamba hata negatively, kwamba mwisho wa siku sasa hivi ukiangalia, kama nilikuwa nasikiza a certain sermon ya this pastor kanaongelea sasa hivi ukiangalia generations zinavyoenda, kuna wale baby boomers most of the times, kama hapa sisi host wa sikio ni tunaweza kusema kama wazazi wetu, like wale watu ambao wamezaliwa huko baada ya mavita kupita, like in the 60s I would say hapo. Ukiangalia their generation ama kizazi chao kile, kulikuwa as much as kulikuwa kuna mambo mengi, lakini there was a certain message ambayo labda ilikuwa ipo ambayo ikawafanya waishi a certain way. Au kija ndo vile labda kutokea labda kuonjwa fulani ambao mnalikamaliza watu hadi ikabidi kutafuta labda kama sijui ni chanjo, ndo vile unashangaa labda chanjo ya ndui, si chanjo ya nini hivyo. Lakini sasa ile mchungaji akasema sasa hivi tuko kwenye mazingira ambayo yanaongelea sana mambo ya afya ya akili. Afya yake ni kwamba popote pote utakapoenda, either directly ama indirectly, yani kama ni jambo ambalo huwezi kuliepuka kwa kizazi kilichopo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kumeonekana madhara ama nguvu ya afya ya akili positively na negatively. Kwa hiyo sasa hivi sasa kitu ninachotaka kusema ni kwamba influence inayotokea sasa hivi inaenda kuathiri moja kwa moja, mfano let's say our mental health, ambayo ikiathiri inaenda kuleta madhara ama mabadiliko kwenye maisha ya mtu. Mfano kama mfano ambao labda umeotolea Jiji kwamba kipindi hicho ulipokuwa unasoma, wewe uliongelea katika story tu, lakini ile nguvu ya ushawishi ikamsababisha ile mtu kufanya nini, kubadilisha hadi his course of direction. Alafu unakuta labda hata ile, mimi nakumbuka, I'll give you another example, mwenyewe binafsi nilikuwa naambia mamangu nataka kuwa engineer. No, kabla ya kusema nataka kuwa engineer, nilikuwa nasema nataka kuwa mhasibu. Yeah, when I was a baby, I used to say nataka kuwa mhasibu. Why? Kwa sababu nilimuona mamangu alivyokuwa mhasibu. Kwa hiyo nika like ile nguvu yake ya ushawishi ikanifanya mimi nitake kuwa nini, kuwa mhasibu. Ah, mama akaniambia kazi ya uhasibu ibana. Yaani sikumbuki aliwekaje, lakini yani kwa matendo yake aliniinfluence kutaka kuwa mhasibu. Lakini kwa maneno yake yeye mwenyewe ndo akanitoa kwenye redi bana. Basi nikaona okay, what is next? Next ni kazi aliyokuwa nayo mshua, engineer. Kwa hiyo nikasema nataka kuwa engineer. So nikakuwa hivyo, nataka kuwa engineer, kuwa engineer, kuwa engineer, kuwa engineer. Japo mimi sikuwa na msimamo sana kama uliokuwa nao shule yangu. Maana nilikuwa na mambo mengi. Maana kila nikiamka nataka kuwa mwigizaji. Nataka kuwa sijui mwimbaji. Nikiamka leo nataka niwe mwalimu. Nilikuwa na nilio. Ndugu yangu ndio uko na una msimamo,
ilikuwa defu kidogo.
Safari yangu ilikuwa na mahanga iko. Mpaka nimekuja kuseto here I am, mimi ni MC na ni podcaster. Zote hizo ni influence.
Tabini utuambie kilicho kuinfluence hadi hapo.
Kwa hiyo sasa nijua kwa sana kwamba kama pale mimi ni I was influenced na matendo ya mama, tena yeye alininfluence bila kujua. Kama ambavyo tunaridi kwamba when we talk about power of influence ama being influential, saa zingine you don't even intend. Well, you are just living your life, lakini kumbe the way unaishi unamuinfluence mtu. Inaweza kabla kuna labda couple, labda wanandoa, labda Jiji na Meko, the way mnaishi mna influence watu kuingia kwenye ndoa. Lakini kuna watu wengine pia the way wanaishi wana influence watu kuto kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo it can go both ways, kwamba mwisho wa siku kama ulivyosema, kila mtu ana nguvu ya ushawishi. Nadhani tunachotofautiana ni kwamba kuna yule mtu ambaye ameamua ku recognize kwamba nina nguvu ya ushawishi, kwa hiyo ngoja niishi kwa intentionality, kwa sababu tunahitaji. Yaani kama mtu anaamua, yes, ngoja niishi kwa kukusudia ili nguvu yangu ya ushawishi itumike kwa uzuri na kwa kujenga taifa. Alafu kuna mwingine ambaye anajua kwamba nina nguvu ya ushawishi, kwa hiyo anaitumia kwa faida yake personal, ambayo inaweza isiwe ni nzuri pia, umeona. Lakini kuna mwingine hajui chochote. Kwa hiyo kwa sababu hajui, leo anaweza aka make positive influence, kesho aka make negative influence. Kwa nini? Kwa sababu hajui ama haja recognize, haja acknowledge kwamba na mimi pia nina nguvu ya ushawishi. Lakini pia kwenye hiyo nguvu ya ushawishi, kwamba inaweza ikaa kwenye maeneo mengi. Mwingine unakuta ana nguvu ya ushawishi, achilia mbali ile generally. Lengine ana nguvu ya ushawishi tu kwenye biashara. Au ana nguvu ya ushawishi tu kwenye mavazi. Yaani namna anavaa, like yani ana influence kwamba na mimi ngoja nikaangalie wardrobe yangu jamani, niibadilishe. Au mwingine namna anavolea mtoto wake ama watoto wake, anamshawisha. Kwa hiyo nadhani tukirecognize nguvu ya ushawishi ambazo tulizo nazo, itatuweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kutake action intentional. Lakini pia kama unaongelea gharama, kwa sababu ukishagundua kwamba una nguvu ya influence ama una nguvu ya ushawishi, ina maana hauwezi ukakaa hapo bila kufanya, yani bila kujinoa, bila kujichonga, bila kuchannel ile nguvu ili ikaweze kuzaa matunda, kama unakuwa strategic. Kama asubuhi nilikuwa nasikiza tena hiyo leadership podcast, akawa anasema kwamba good people are hard to find, but they are harder to keep.
Okay.
Kwa hiyo kama mtu labda umegundua kwamba una influence, unataka uitumie vizuri, tayari yani kuna gharama. Yani kwamba ile recognizing is one thing, lakini sasa channeling that power of influence in a positive way. Kuna gharama ndo kuna muda utajikuta you have to sacrifice this, you have to do this. Zamani uko unafanya hivi kiufanye. Kwa nini? Kwa sababu umeshagundua kwamba mimi maisha yangu ni yana nguvu ya ushawishi. Whether nimeongea ama sijaongea.
Yeah.
Whether nimetaka ama sijetaka. Ukishagundua kwamba mimi maisha yangu yana nguvu ya ushawishi, automatically utajikuta kwamba kuna watu hautoing out nao.
Yeah.
Utajikuta kuna maeneo hautaenda, kuna vitu hautaongea.
Yeah.
Sio kama utaki kwenye Instagram labda mtu amekomentia vibaya, auto reply. Sio kwamba hauna maneno ya kujibu. Unajua vile, lakini kwa sababu tayari umeshajua kwamba nini, kwamba ni nani, au kuna vitu utavifanya ambavyo vya kukujenga, labda let's say utaanza kusoma vitabu, utaanza kusoma mafundisho. Sio kwa sababu you have all the time in the world that baada ya masaa 24 wewe umeongezewa umekuwa na masaa 40, hapana, ila kwa sababu unataka kulipa gharama, kama ulivyoongelea pale, kulipa gharama. Nadhani hapo kwenye kulipa gharama watu wengi ndo ambako unakuta maybe we are not ready. However, mimi naamini kwamba gharama inalipwa either way.
And I think pia ni kama kitu vile mnakuta mtu anasema bwana mimi maisha yangu ni ya kwangu, asiishi maisha ya watu wengine, which is fine, which is probably true, like is it so? Kwa sababu mfano unaweza ukawa leo you are in a relationship ambayo yani it won't work out, and not working out haina maana kwamba haito end up maybe in marriage or in a father statement. No, ni kwamba probably it's toxic, haito fika pale. Kwa hiyo unaweza kuona kama mimi nitavumilia, mimi I just love this person, everybody else is telling like, you know, like no, this is my life, this is my, this is my and all the best, all is well with that. Unaamua unafanya hivyo kwenda, lakini is it about that? Wewe utavumilia, kuna uzao utakuja hapo katikati ambao hawakuandika barua kama kwa haya tuliyoyaona, we are influenced
kuwa in this family.
Yes, kuwa in this family, so please accept us. Wamejikuta tu bomb there in that family. So waishi maisha yote kwa experience, kuna toxicity around you two people ambao mlikuwa ngeweza kufanya better decision, all in the name of I'm just doing me, I'm leaving me, I'm making me, from that angle imenifanya niwaze mara mbili, is it really there's something else, I'm just doing me. And kama ipo, I choose to agree and disagree, kamba it's not, so it's not one and final rule, kamba it's not that way all the time, kamba kuna watu ambao hata leo probably wanna pay the consequences ya maamuzi ambayo watu wengine waliyafanya, thinking kwamba hakuna mtu mwingine anayekuwa affected. While wenyewe wamejikuta, well, yani by the time wako wanatokea tayari they are affected already, yani they are victims already. Kwa hapo like they need healing from being conceived to being born to being raised to being all that only in the name of and probably na wao watu pia walifanya maamuzi kiasi kama they are just doing them in the name of being influenced, either knowing or not knowing. Papa, kuna watu ambao watakuja tu kupay the price. Kwa nini nichukua nyembu kusiment ni kwamba there's always a price to pay. There's always a price to pay. Ndio maana kuna kitu nikoga najibu mara nyingi huko nyuma, and I used to mean it many times. Sikumbuki kama mara kuchi many times. Nilikuwa naweza nikaona labda mtu maisha yake yananivutia, naona labda anafanikiwa na nini. After then I would ask myself, kwamba do I want that? Naweza nikajisikia kwamba I probably want it. Ila likija swali like am I ready to pay the price? I'm like probably not, kwa sababu sijajua yeye imemchukua kiasi gani kufika pale. Sijajua pia na hiyo njia aliyotumia kama mimi I'm ready to take that same path kufika pale. Kwa hiyo nakuta kwamba like naweza nikaa nataka result, lakini paying that price I'm like no. Kama kuna this mtumishi mmoja anakumbuka akana sema kwamba akana muomba mtu akana mwambia anaongea na mtumishi mwingine ambaye tuseme kama yupo inile kwamba ni kama tuseme ni uzao mwingine, ile generation nyingine, kwamba like I say a prayer na I say grace na nini, akasema lakini I want to be very precise, I'm not asking for the same grace kwa sababu sijui umewekeza kiasi gani kuwa hapa ulipofika, na sijui ni gharama kiasi gani imetumika kuwa hapa ulipofika, kwa sijui kama I'm grace enough kuweza kupay that price, but just release grace that is enough for me. So kulipa gharama ni kitu ambacho kiko very constant, either you are ready, you are not, you are aware, you're not aware, ni kama there is a price to pay.
Yeah. Na kwa Sikio Tribe ambao wanasikiliza, mimi nadhani what we want to the point we want to make across ni kwamba maisha yetu, whether umeamua ama haujaamua, maisha yetu yana gharama. Na hapa gharama ambazo tunaongelea sio gharama za labda fedha peke yake. Kuna gharama nyingi sana behind. Kwa hiyo kama uko hapa una inamaanisha kwanza kabisa you are ready to pay the price, whether umejua ama haujajua. Ndio maana you even listening to this podcast. Kwa hiyo we want to share with you kwamba it's about time that we realize, we acknowledge, and gharama mara nyingi, kuna so many ways za kulipa gharama. Kwa mfano tukichukua labda let's say finances, sawa, ngoja nitolee mfano ili niweze kuelezea the point that I want to say. Kuna mtu ambaye anajenga nyumba, sawa, kuna makundi mawili. Mmoja, yeye anajenga nyumba, alikuwa nayo hela tayari, anayo hela kamili. Mwingine hana hela kamili, kwa anaenda stage kwa stage. Okay, naweza nikaongelea makundi matatu. Kwa hiyo kuna mmoja anayo hela kamili, wote kila mtu ana viwanja tayari. Kuna mmoja ana hela kamili, yani ni mafundi ngeni kazini, hela hii hapa. Alafu kuna mwingine tunaenda kwa pace ya hela yake alionayo. Kwamba okay, leo nina hela ya msingi, naita msingi. Leo nina hela ya kuweka kufikisha di rent asubuhi. Leo nina hela ya bati hivyo. Alafu kuna mwingine ambaye anaona kwamba okay, mimi sina hela kamili. So what I'll do, nitadunduliza. Labda nitaweka kwenye mifuko ya uwekezaji, sio nini. Alafu labda kwa miaka mitano hivi nitakuwa nina hela kiasi fulani. Nikishapata hiyo hela ndio nitafap up niende nijenge once and for all. Yeah. Sasa narudi kwenye point ambayo nataka kusema kwamba hawa watu wote wamejua gharama za ujenzi. Ama tuseme ni kwamba like they are ready to pay gharama za ujenzi. Japo modality zao zinatofautia. Kuna yule ambaye tayari alikuwa na fuki bunda pap, kuna yule ambaye yeye yani uko field bana, mimi nikipata hela weka tofali. Nikipata hela nenda nini. Alafu kuna yule ambaye mimi sina hiyo naiwekea kwenye mfuko wa uwekezaji. Kwa hata kwenye huku kwenye maisha mengine. Gharama, namna ambavyo labda Gigi analipa gharama ya whatever that she's supposed to pay the price for, it's not necessarily cut the same way na mimi nikalipa hivyo. Lakini at the end of the day, I just need to make sure kwamba nina kitu cha kujenga, nijue gharama yake na niwe tayari kulipa gharama. Na ndio hivyo kwamba tunakuwa tunajifunza na kukumbushana na kufundishana kwamba mwisho wa siku gharama lazima zipo, yani hauwezi ukazikimbia, kwa sababu usipolipia wewe gharama, ile gharama itakuwa yani ni kama energy. Tunasema kwamba energy is neither destroyed nor attained, inakuwa to transform from one form to another. Kwa hata gharama za maisha ni hivyo hivyo, kwamba nisipolipia mimi, kuna mmoja nilimwona ni preacher alikuwa anaongelea, of course more than one preacher ameongelea kitu kwamba usipolipia gharama ya ku break generational curses, generational chains, hiyo atalipia watoto wako. Yani kwa hiyo siku wewe unaweza kaamua kwamba like okay, I'm living my life na nini haushughuliki. Kwamba kuna spiritual world ambayo unatakiwa pay attention, haushughuliki sana na mimi bana wewe, we only live once. Si unajua hiyo yolo sini. My friend, watakuja watoto wako hapo, wapigwe kipapai, okay, ni sio kusema kwa kutisha kwa nini, lakini kwamba ile kitu sio kwamba imeishia pale. Kwa hiyo nachotaka kusema ni kwamba gharama ni lazima kuingia. Lakini unaweza na pia mimi binafsi naona another thing ambao wanafanyaga huwa naambia Mungu, na uzuri ametuambia kwenye Wakorintho kwamba aweze akakupa jaribu ambalo linazidi uwezo wako, kubwa zaidi ya kwako Yesu. Kwa hiyo huwa naambia, kuna muda naambia tu Mungu like okay, niko hapa, naomba tu nisaidie. Kama mimi mwenyewe sijiwezi, sijui unanilipia hizo gharama kwa mkopo au unanilipia kwa installment au unafanya nini? Au ndo unanipa hapo I win a lottery kwenye gharama za kulipia maisha hivyo. Lakini mwisho wa siku what we want to say ni kwamba gharama za kulipa in life, especially kwenye ku acknowledge na kujua kwamba wewe unaisikiliza this, you have a power of influence, whether you like it or not. You either influence people to be better or you influence people to be their worst version. Kwa wewe mwenyewe uchague. Lakini mtu ambaye anakuwa yuko tayari kulipia gharama, definitely anakuwa na influence ya on people ku become better versions of themselves. Na ni kitu ambacho nadhani kila mtu anaweza akafurahia. Kuna muda mwingine unaweza ukakaa tu ukawaza kwamba okay, vitu vyote viki remain constant. Sawa. Hiyo life ambayo unaishi, yani like there is no limit, there is no, hakuna limitation, hakuna kitu chochote. Lakini unaambiwa sasa like chagua maisha ya kuishi. Wengi wanaweza mtu okay, so wengi, but maybe some people might say yani like nipate freedom ya kufanya chochote kile sio kufanya nini. Lakini that is not freedom. That is, mimi I would say yani hiyo ni freedom is in knowing and acknowledging kwamba I have power. Kwa hiyo if I have power, let me channel this power. Yani kwamba like I can channel my power either nitoe positive au negative au nini. Kwa hiyo kama unapewa everything alafu unaambiwa uchague aina ya maisha ya kuishi, kama ukichagua a positive life, bless you, ukichagua a positive life, basi ujue kabisa deep down unapenda na unatamani kuwa a positive influence. And I want to tell you that you can. Just be ready to get up, be ready to pay the price, be ready to do what it takes. Kwa sababu sometimes we don't do what it takes. Ndio maana tunaisha kutokuwa na positive influence. Lakini pia kingine wanaanza kwamba accountability yako iko kwa nani? Iko kwa mtu, iko kwako au iko kwa Mungu? Kwa sababu accountability yako ilipo pia ita determine wewe ile urgency na umuhimu na nguvu unayowekeza kwenye power of influence unayo. Kama accountability yako ipo kwa kampuni kwa sababu tu wamekusign, labda unajua wewe utakuwa brand ambassador, influencer, sio nini. Kama accountability yako iko kwa kampuni, ina maana your power of influence kuexplore ama kuishare itaishia kwenye level hiyo kampuni. Lakini kama accountability yako iko kwa Mungu, ina maana every day tutakuwa tunakuwa. Kwa mfano kama mimi hapa, I get up in the morning, sisemi kama ndo nafanya hivyo kila siku, but I'm just saying kwamba if I decide kwamba okay, mimi accountability yangu siku hii ya leo yote ni kwa Mungu, ni kwamba whatever that I do, like Mungu is accountable. I mean, he's my accountability partner. Kwa hiyo itanipa mimi kiu ya kutaka kufanya vizuri hata kama there's nobody watching. Kwa hiyo pia I would say kwenye kulipia gharama pia kuangalia where do you place your accountability. Itakuwa pia ni sehemu nzuri sana ya kuweza kutusaidia kuamka na kuweza kulipia ama kugo through the mchakato wa kuweza kuwa na positive influence, because the power of influence everybody has, kama alivyosema Jiji, kila mtu ana power of influence, hadi watoto wadogo wana power of influence.
Ubukua unasambu kwenye accountability, ni kapia nime tafakarishwa kwenye upande wa tumesema kwamba influence ni power, ama ushawishi ni nguvu. Who charges that power matters a lot. Maana lazima kuwe na kitu ambacho kina charge that power, kinaweka nguvu kwenye hiyo, kinahuisha hiyo nguvu ili iweze kuwa nguvu, au kina charge that power ili iendelee kuwa active, iweze kuweza kufanya ambacho kinatakiwa kufanya. So the power that is behind the thing or the authority, whatever that it is that is behind that power, ndio yenye nguvu mwisho siku ya kufanya wewe, you are influencing, itakuwa kwenye kitu gani, itakuwa kwenye kufanya watu kufanya ilete what kind of impact, is it a good impact or a bad impact. Kuna vitu ambavyo hata neno anatambia kwamba kuna njia inaonekana njema, lakini mwisho wa siku ni uangamivu. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna namna ambavyo vitu vinaweza vikaa vinatokea, and you think about, okay, I'm doing the right thing, or I'm in the right path, or I'm influencing right, but is it? Is it? Yeah, ndio maana hata nikijaribu tu kuongea kwenye hali ya kawaida, like nilivyokuwa nimeanzia kuongea mambo ya social media na kila kitu, na namba ambavyo brands natumia influencers, ndio maana nakuta kuna some influencers ambao tayari labda wamekuwa wakubwa, lakini pia they want to be true to themselves, maringi they will not give a review of a product kabla hawajaitumia wao, au watoa wa karibu hawajaitumia ili kuweza kusema the right thing. So tuzo, kwa sababu kuna mmoja nishikumsikia ni wanji, of course, akaanasema kwamba watu wengi wanaisi kwamba they say what they say kwa sababu they're being gifted, maringi kwa sababu they get those things for free na kila kitu. Akisamisho siku, kama guarantee ya kuwa gifted is there, why taking the trouble ya ku kutakuwa mkweli kwa sababu yani wewe kuvipata vile vitu it's a guarantee yeah. Kaya, yani she is a brand herself haitaji kuwa muongo ama kuumiza watu wengine au kudanganya watu wengine ila yeye aweze kuwa brand and then I'm a brand myself already so just make sure whatever that you're bringing my way
Siko worth it.
Kwa sababu sio siko kibaya, I'll just say it kama ni kibaya. Kwa badala ya ku brand nitakuharibia brand yako. Kijua kizuri au say ni kizuri na kwa sababu I'm a good brand people just believe. Kwa sababu sio siko hataki kusema kitu ambacho sio cha kweli. Kesho mtu akatumia apate madhara asimi I was influenced or I was informed by fulani. Na yeye kama yeye ndo tuseme ndo ugali wake. Kwa haiko tayari ku spoil ugali wake. Sasa yeah, imagine watu wangapi ambao we have that kind of accountability and like we are accountable to ourselves, we are accountable before God. Sisi wenyewe we want to be responsible, lakini tunataka kuwa true to ourselves. Lakini hatuwezi kuwa hayo yote kama we are not charging from the good source.
Yeah.
Kama we are not charging from the good power that is God. Kwa Mungu akatusaidia kama tuweze kuwa bora kuanzia from our souls or spirit ili the power of influence that God has granted us with tuweze kuitumia kama inavyotakiwa kutumika. Lakini pia I think pia kuna umuhimu wa kuwa na hekima ya kutosha kwa sababu influence I think it's ni kitu kipana ni kikubwa ushawishi ni kitu kikubwa ni kipana kwa sababu unakuta mwingine ameamua kuwa influencer au ana influence vitu kutokana na experience aliyopitia hatimaye wengine wapitia which is a good thing lakini ninachotaka kusema hekima kwa sababu gani kuna vitu leo mimi naweza nikasema okay I have a platform or we have a platform this is your podcast I can say whatever that I want to say so kama vosimoshe siku tupo in the area ambapo kila mtu ni content creator kila mtu ni content consumer we create we consume we post anytime so long as hujatumia lugha ya matusi hujafanya nini it's hard mtu kuja kusema kwamba leo sikia podcasters wamekosea kitu moja mbili tatu umeona lakini kesho kisho kutwa watoto wangu watakuja kusikiliza.
Yeah.
Nitatamani hicho ambacho nilikuwa nakipanda leo nikivune in my own house from my own womb.
Yeah.
Kwa kuna vitu ambavyo I think it's high time to tweet some tough questions and hard questions.
Yeah.
And it's kind of the one that are listening to this. You're still a teenager, you're still a young girl, a young boy, and you're like, probably this hii hainihusu. Trust me, inakuhusu.
Yeah.
Yani inakuhusu. Sana. Kwa sababu of course inaweza inaweza haupo kwenye level ya kufikiria watoto yet ya kufikiria nini lakini you have people around you.
Yeah.
Lakini pia kuna kesho yako wewe binafsi.
Yeah.
Hautotaka kuwa accountable na vitu ambavyo leo ulisema tu kama ni mimi nilivyosema na kwanza nilikuwa tunafurahisha genge. That was just one person. What if ningekuwa nimekiongea kile kitu in public labda. Leo probably nisingekuwa na
so many people.
Yeah, na courage ya kusema ninachokisema kwa sababu tayari nilikuwa nimesha nimeshafanya kitu ambacho hakikuwa sawa kusema kwa wakati huo. Kwa Mungu akatusaidia kama tuweze kuwa responsible lakini kikubwa zaidi of this episode is kukujulisha, kukufahamisha, kukumbushana kwamba we are all influencers, we are all influential people.
Yeah.
We all have that power in us.
Yeah.
Either we know it or we don't know it.
Yeah.
Ila natamani kwamba we know it ili tuweze kuchannel na kuweza kuitumia vizuri lakini pia tuweze kuchagua the source that influencing ambao tunatamani kuitumia kwa watu. Na I so believe kwamba there is a better tomorrow, there is a better gift, there is a better baby that is ahead of us. Kwa nini? Kwa sababu we have known the power that we have in us.
Yeah.
Na tunachagua kuwa bora sio tu kwa ajili ya leo lakini kwa ajili ya kesho kwa ajili ya kesho na kesho kutwa even my grandbabies are like oh my grandma like baby you know you see the kesho na kwa like
mtu anakuwa anapata shida kujulikanika kwamba yuko related na wewe.
Mwingine anaweza kupata shida kwa sababu shida zake mwenyewe. Ambapo anaweza nisiwe in control. Mwingine kuna mtu anakuja ana matukio mengi kiasi kwamba yeye mwenyewe anaona so kusema kwamba na fulani ni ndugu yangu sababu like rather they are well organized enough people like okay.
Opposite.
Yeah, the opposite and all that. Yeah. Lakini tu natamani kama siku tabu tu safe spaces. Tu safe spaces. Tu safe influence.
Yeah, man.
Yeah, to our surroundings, our community, I think to the body of Christ.
Oh yeah.
Yeah.
Yeah. So guys, we would love to hear more from you.
Yeah.
And kama there is anything that to may spark from like from within yourself, please share with us. Na if there is any kind of impact ambao imetokana na kusikiliza maybe this episode or any other episode, please don't hesitate to share with us. We love testimonies, and we love hearing from you. Maybe nasi naona kwamba hii kitu it's very powerful na we cannot hatezi tukai minya in just a few minutes, but at the same time so far ambayo tumeweza ku discuss na ku explore na kuongea, naamini kwamba imefanyika msaada kwetu na kwa watu wengine ambao wanasikiliza. Yeah, even if it's just one person, but I believe that there is somebody out there ataanza sasa kujiangalia mara mbili mbili na kwa makini kwamba yeye ana influence.
Yeah,
hata kama mwanzoni alidhani kwamba hana, na haijalishi, maana mwingine anaweza akasikiza yuko maybe yuko depressed.
Yeah.
Lakini mimi naomba tu nikwambie kwamba haijalishi uko kwenye state gani. You're depressed, you're sick, you're heartbroken, you're stressed, haijalishi uko kwenye state gani. Your power of influence is still within you.
Yeah.
Yaani ni kama ambavyo nimeona leo post ya Gary this discovery 6 nadhani sijui ile hiyo. Sasa ile gari imejaa matope. It's like imepita kwenye matope. The whole car iko kwenye matope. Kasoro pale mbele tu kwenye windshield pale ndo unaonekana kwamba kuna wenyewe kwa ongelea mambo ya vision si nini. Mimi kingine pia ambacho nikaa nimekipata kwamba as much as ile gari iko covered na matope, haiondoi thamani kwamba ile ni Discovery 6.
Yeah.
Our kind of Discovery 4 whatever. Lakini haiondoi thamani kwamba ile ni kitu ni Land Rover baby. Kwa hiyo watu wanasema kwamba haijalishi uko covered na stress na depression, haiondoi that you have power of influence. So when you snap out of whatever mud, whatever hole you're in, just make sure you are remembering hata sasa hivi bado ukiwa within that state, kumbuka kwamba you still have and you are a force and you got power of influence.
Yeah, and you're important and your influence thing matters.
Oh yeah.
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 So God bless you guys. Thank you for being here. Thank you for listening. We are hoping kusikia kutoka kwenu, kujua umepata nini, lakini pia sisi tutamani kupata kutoka kwenu. So kama una kitu cha kutujazilizia, cha kuturekebisha, cha kutuelekeza, we are all open and here kupata kusikia na kuelewa pia na kujifunza zaidi pia. Kwa Mungu abariki sana, tunawapenda sana. Until next time, this is Gift, you can just call me Gigi.
And this is Brenda, you can call me Brenda Baba Leaford.
Mungu abariki sana. And guys, tumebakia na juma tatu moja. Mwezi wa tano huu umeisha. Yeah, and I feel triggered already. So guys, see you.
Okay guys, don't worry, she's going to be fine. Let me be a therapist for a moment.
Therapist, I can't imagine a therapist.
Okay, bye
bye.